lala nja, that's that shit you like. Vile auctioneers wali come, that's that shit you like. Vile nilikuwa msick, that's that shit you like. Vile nilikuwa nimesota, that's that shit you like.
Takubamba sana ukisikiaga nimesota. Takubamba sana nlale tela brother mocha. Takubamba sana mwili ya mamako kwa mrota. Takubamba sana mriambezi wangu akinitoka.
Vile nachujwa na landi, that's that shit you like. Vile nilikonda, that's that shit you like. Vile nilikuwa kwa scandal, that's that shit you like. Vile that's that shit you like.
Takubamba sana wakadinali waliwachana. Takubamba sana tutoke show tuko madawa. Takubamba sana ati skadi alirudi ocha bado. Takubamba sana top 3 ukini kosa. Sit tight like Misha, labda sit tight side dika. Kiwa na kidungi anawa poke poke na cheme sleep maker. Vifa kwa ibisha ndaini mbichi nshai visha. Tukuzibanga ufa, sasa tunapitanga na ukuta. Mzing ni mimi, kaha mski mzidi. Utapigiaje dem mdogo kumuliza na turn 18 lini? Ai, huyo ni pedophile. Kama nkupigwa unapigwa sai. Unapele kwa jelo unapigwa styles. Wele ule mse alipinga ngwai. Bro ali try ku escape, niliona mob, lili mtek. Sinimi wange ni chukua, ni kama god ali mistake. Change your shape, you're my dog, screw a snake. Niki kugawi ya plate, how she bang your plate. Choma ndo meditate, ukide kuni mada medifake. Patini ya mapedije, najopendi kuniona pengine. Choma ndo meditate, ukide kuni mada medifake. Patini ya mapedije, najopendi kuniona pengine.
Vile tuli lala nja, that's that shit you like. Vile auctioneers wali come, that's that shit you like. Vile nilikuwa msick, that's that shit you like. Vile nilikuwa nimesota, that's that shit you like.
Takubamba sana ukisikiaga nimesota. Takubamba sana nlale jela brother mocha. Takubamba sana mwili ya mamako kwa mrota. Takubamba sana mriambezi wangu akinitoka.
Vile nachujwa na landi, that's that shit you like. Vile nilikonda, that's that shit you like. Vile nilikuwa kwa scandal, that's that shit you like. Vile that's that shit you like. Itakubamba bamba 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 sana. Tuko banja ganja banda panda ama ganda sana. Topless kwa expressway, na gari ni topless. Nina ganji na sex drive ya Charlie ni jobless. Kanjoka funga mlango juu ya 30 ni hopeless. Bars on bars on bars, bars your chocolate. Ikinipata line siko niko studio line busy. Kwa nini na nika nini kandizi. God make my money, money make my money. My demo na kulana just to get my mind. Tunasonga nika, pay attention aje na maboy wamesota mita. Inakubamba sana, vila tujawa yonja mita. Domo kila joni nayo, inaonja mira umejisao. Umesao kukumbuka, vitu haywire yani absent kuruka. Ukikalia shit for too long, tawacha kunuka. Ungeva skirt size yako, ingeanza kuinuka. I saw the hate in the eye, nikitokia nandai. Na deal na vipofu, the cooling time na blind eye. Check my bank, sing a ball, back against the wall. Simili, si metaphor, na sino mino. Nikachunga lines kwa hill, lines man anajua, coach man ni Mourinho. Bila ngepa, na wachomo liza albino. Kau siku na tuna uspojituma utatumwa. Ukilamba shuge mama kafiti utachunwa. Avoid test shule, sci life shule ina to test. Sky upper for long, nikona billions to make.